mawazo singetokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Toto sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini, we don't talk talk, sitaki shovo nisha blow bro, yeah
la 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 la. Sukari, ananita asali, lamba lamba bibi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiti. Kunifunika mba, za upendo wake, mnibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda.
Siku kwenye kimvua mvua, tukivua vua, sema taji laze kwenye kifua. Unanijua jua, wajua, masaji ya mafuta nikikuchua.
Wazi laini, mtoto sop sop,
tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk, sitaki shobo nisha blog blog,
yeah. La 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 la, lala kifuani.
One.